sabia no puedo ni te goce. Tu amba no. Uno que ya cota. Oye. Yo guanye caine tido. Amala sali. Y pasele le. Selibe. 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 Selibe.
Selibe.
Mobodo,
voice in Eliolo. Yoke in Eliolo. Fana Piaia Santa Migo. Macagene. Sue quelliano oggi. Oke già sotto gli emoji. E ma vivere vuoi togu. Dimelo a io e se no te emma. Aduva jese canova nova. Imola no buosu. Imola no buohu.
Onye na akpọ mmadụ osu akpọọ gị ya ọ gakwa adịghị mma ajụjụ ya aka mụ na adụ
ewuo ndị igbo badi
ya ka imeri ife dị mma ife dị mma ka na ya ochukwu
aga
imeri ife dị mma
Ifeoma nwoke na cheji ma nwanyị na cheji ma ihe ọha bide ifosu na-eme n'igbo elike osu na-ebute nkewa osu na-ebute akpọmasị osu a na-egosi ifunanya ihe ọhụije outside an Igbo Pelusi Eba Obulu traditional marriage Aneme Webido Rechoba Anabazi Ngu outside an Igbo Kanajo Okwobu Emena Kedire Nemeba Ngwe Joba Jojo Ngwe Choputa Nafana Bosa Ngwe Joba Jojo nwe malu o oso na chufa nibo na fa na agbazi mbo ka fa ke bu onwe fa nibo maka gele ndi igba choro fa manja asi na fa busu aleli weli mem afa lili lie mobi obugili melu nwanne ji agbalu nwanne oso ese na go mena can't take am cry omena ni no si na chukwu chukwu ada paroke mancha mancha chukwu na be funanya ina mo mena ige enwe ku ifunanya ina mo mena oyemu iga malo wanne Makachukwu ada paroke chacha Yo, ndi bo banyo Anyi tiyonu no kuwa kifewe ne mba
Amadu balo sandu Mba kula lusi Fodu balo saga Mba kula lusi Koche mefao Mawe pulosu Febulu mmadu o Mana luma di fenga di kem Anjujunya kamuna jure Obunya melo From generation to generation Safufu kafanata Iyo obije Kewa dina ni belika Ewu Yamelo fodu di aposo Nani bo Foda marube fanani Makagele Oso na chufao
Munayi dos, oye jagani zonewo, eji wamba no.
Ali ne kuwezi, ibo chole mama.
Accessories here in London. friend, you don't get it,
I'm not sure.